waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka caawana waxaa ugu waaweyn Victoria oo laga qaadayo bandowgi 5 maalmood saarnaa. Gobolka New South Walesna waxaa laga bilaabi doonaa tallaalka shaqaalaha safka hore marka la gaaro Isniinta soo socota. Shan maalmood oo bandow uu saarnaa gobolka Victoria ayaa la qaadayaa caawa habeen barkii, tan ayaa imanaysa iyadoo gobolka aan laga helin wax kaysa oo COVID-19 ah 24 saacadood ee u dambeysay, iyadoo 4,000 oo qof ay iska baareen xanuunka. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay in xanibaadaha qaarkood ay sii jiri doonaan ilaa Jimcada bisha Febraayo ay tahay 26.
But we all have to acknowledge that it's not over, it's not gone, but that 14-day period is there for a reason. That's how long.
Laakiin waa inaan qirno inuu san xanuunki dhamaan, inuu san xanuunki tagin. 14 maalmood sabab ayay u jiraan. Taasi waa waqtiga ay qaadato in caabuqu uu soo baxo, waa waqtiga ay qaadato in xanuunka qofka laga helo. Waxaan nagu haboon dhammaanteen waa inaannu xakamayno caabuqan. Waa ogahay in bandowgu uu xanuun iyo dhibaato ku ahaa dadka, ayuu yiri Premier Daniel Andrews. Xanibaadihii 5 kilomitir iyo 4 sababood ee guriga looga bixi karay ayaa la qaaday, waxaase sii soconaya afduubka la xirto marka qofku uu ku sugan yahay meel dadweynuhu ku kulmaan guda ama dibadba haddii aadan dadka kale ka fogaan karin. Goobaha shaqada ayaa loo ogol yahay in 50% shaqaaluhu ay dib ugu noqdaan. Waxaa dib loo furayaa iskuullada, dukaamada iyo makhaayadaha iyo goobaha wax lagu caabudo sida masaajidada. Weliise waxaa laga doonayaa goobahaas inay ku dhaqmaan nidaamkii kala fogaanshaha ee ahaa 1.2 square meterba. Aroosyada iyo aaska tiro looma cayimin, laakiin waa inay buuxiyaan shuruudaha kala fogaanshaha ee ahayd 1.2 square meterba. Madaxa baaritaanka xanuunka COVID-19 ee gobolka Victoria, Jerome Weinmeier, ayaa uga mahad celiyey bulshada sida ay uga jawaabtay talooyinkii dowladda intii bandowgu jiray. Marka hore, waxaan u rajaynayaa 25 qof ee qaba xanuunka coronavirus oo karantiilan inay ka soo bogsadaan. 130,000 oo qof ee 5 maalmood ee ugu dambeeyay xanuunka iska baarayna waxay ahayd arrin natiijo cajiiba ah. Waana uga mahad celinaynaa qof kasta oo u soo baxay inuu iska baaro cudurka. Tammy Grace oo sanadkan qaadatay abaalmarinta Australian of the Year una dooda tacadiyada iyo falgaboodyada lagula kaco haweenka ayaa ku amaantay Brittany Higgins oo ka hadashay kufsi ay sheegtay in loogu geystay baarlamaanka federaalka. Tan ayaa imanaysa iyadoo gabadhan oo u shaqayn jirtay xisbiga liberaalka ay dhowaan shaacisay kufsi loogu geystay baarlamaanka 2019. Senator Jess Walsh ayaa ku baaqday in dib u eegid lagu sameeyo waxa ay ugu yeertay dhaqanka sunta ah ee ka jira baarlamaanka.
Well, I would like the Prime Minister to come out today and say strongly and clearly.
Waxaan rabaa in Ra'iisul Wasaaruhu uu maanta si cad oo adag u yiraahdo in halkan baarlamaankan uusan weligiis noqon doonin meel nimanka aan loo raacan tacadiyada iyo falgaboodyada ay kula kacaan haweenka. Waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha, ayay tiri maanta, inuu si degdeg ah ugu dhawaaqo guddi madax bannaan oo dib u eegid ku sameeya waxa sida muuqata u ah dhaqan sun ah oo ka jira baarlamaanka. Hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese ayaa ku raacay arrintan.
We need an arm's length independent body.
Waxaan u baahanahay guddi madax bannaan oo awood u leh inuu baaro taageerana cid kasta oo ka shaqeysa dhismahan oo dhibaato soo wajahda. Ma aha mid nagu filan in dowladdu baarto dembiyada iyada loo haysto. Tallaalkii u horreeyay ee ay sameyso shirkadda Oxford AstraZeneca ayaa maanta laga bilaabay samaynteeda warshad ay shirkadda CSL ku leedahay Melbourne. Dr. Rob Grenfell oo ka tirsan hay'adda cilmi baarista iyo sayniska ee dalkan Australia ee loo soo gaabiyo CSIRO ayaa Channel 9 u sheegay in hay'adda daawooyinka Australia ee TGA loo soo gaabiyo ay waddo qorshe ay ku qiimeynayso kuna baarayso kuna xaqiijinaysa talaalka.
Each batch actually gets tested by the TGA and that's actually normal process and this is to guarantee the safety.
Xirma kasta waxaa tijaabinaya oo baaraya TGA, waana nidaam iska caadiya oo lagu hubinayo ammaanka daawooyinka iyo talaal kasta oo dalka soo gala. Runtiina waa nasiib wanaag inaan ognahay in CSL ay markiiba sameynayso talaalka. Talaalka shirkadan ayaa 82% waxtar ah marka laba jeer qofka lagu duro oo loo dhaxaysiiyo 12 usbuuc. TGA ayaa ku talinaysa in dadka bukaanka ee waayeelka ee qaba xanuuno kale qof qof loo qiimeeyo ka hor inta aan lagu talaalin talaalkan. Madaxa AstraZeneca Australia Liz Chatwin ayaan iyadu wax weyn ka soo qaadin walaaca laga muujiyey talaalkooda iyo dadka waayeelka, iyadoo sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in dadka waayeelka lagu duri karo talaalka AstraZeneca. Talaalka AstraZeneca ammaan iyo waxtarba wuu u yahay dadka ka waaweyn 18 sano, mana jiro xanibaado la xiriirta da'da qofka. New South Walesna waxay gashay maalintii 31st oo aan laga helin wax kaysasa oo COVID-19 ah oo gudaha gobolka lagu kala qaaday. 4 case ayaas laga helay dadka dibadda ka soo noqday oo hoteelada ku karantiilan. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa ku dhawaaqday in 3 todobaad ee soo socda 35,000 oo shaqaalaha safka hore ah la talaali doono.
We have thousands of people who work in quarantine. It includes, of course, the frontline health workers. It includes our police officers, of course, our environment.
Kumanaan qof ayaa ka shaqeeya nidaamka karantiilka. Dadkaas oo ay ku jiraan shaqaalaha caafimaadka, booliska iyo dadka ka shaqeeya nadaafadda. Shaqsiyaadkaas ayaa lagu bilaabayaa talaalka isniinta, ayay tiri. Waxaana laga bilaabayaa isbitaalada waaweyn ee Westmead, Liverpool iyo Royal Prince Alfred ama RPA. Hogaamiyaasha Australia iyo New Zealand ayaa khadka telefoonka ku yeeshay wadahadal lagu sheegay inuu ahaa mid wax ku ool ah, iyagoo ka wada hadlay xaaladda haweenay lagu xiray dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa dhaliil kulul u jeedisay Scott Morrison talaadadii markii ay Australia kala noqotay dhalashadeedii haweenay haysatay 2 dhalasho ee Australia iyo New Zealand. Haweenaydan ayay dowladda Australia u isticmaashay sharciga argagixisada. Haweentan oo ku dhalatay dalka New Zealand laakiin ku noolayd Melbourne laga soo bilaabo markay 6 jirka ahayd ayaa waxay lahayd dhalashada Australia iyo New Zealand, waxayna 2014 u safartay Suuriya goobo ay ka talinayeen kooxda IS iyadoo wadata baasaboorka Australia. Maadaama laga xayuubiyey dhalashadii Australiana, macnaheedu waxa ay tahay in Turkigu ay u tarxiili doonaan New Zealand. Saadaasha hawada Barita oo Khamiisa magaalada Beet subaxii roobab ayaa la filayaa 24 degree, Adelaide waa cadceed iyo 37, Melbourne waa cadceed 31, magaalada Sydneyna xoogaa roobab la filayaa 27 degree, halka Brisbane roobab la filayo iyo 28 degree. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 1.78 oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.